Kama unajina uo venye unajina uo, mchoka ukuje ubanje hapa ghetto tukusikize. Siweni mbuexi, sisi sasa ndo world boss. World boss, world boss.
ZJ, I need to bring it. Prince on the beat.
Singing for my nigga, now you know me. I saw for the trap for my nigga, get it paper. Yeah, yeah, salam alaikum Taliban. Niki washikia Gucci za Gokomba na Geta. Buda ni dream ya kukuwa dakitaru. Kasoma na sasa na cheki ushakuwa mshawi. Vipi gadem, bote ni kuchoma picha. Na jamo gota city, mayo ni kujenga jina. Bang bang, kulamboka ndiyo reng. Na washenzi wa gumbaru na kidungi limo choka. Akiwa lahimi napenda nikibonda. Na story za kungoja ndo zifanya nina konda. Chorea mbwekse wadaku wa reporti. Nijeshi ya madonda wakivunjika magoti. Gota wazinga tutambu wangi dumba. Tunatambu wa babu makangede huropoka.
Onjoka. Walikum salama na kuvinye utangora gang. Zaga na weni guli.
Onjoka.
Military riangu shaku wa bugi. Inadisi ya time na kuitha ya kiumbu the lifestyle.
Onjoka.
Zuzu tulishana uo mindo Trump. Kwa his trap mochoka ni dua.
Onjoka.
Kwa muo chinadi ukidigi dojo ni keuti drr senke uklata.
Back to back mochoke mevuta mlami. Rap ni tough kupando taitishangazi. Fans ni trap sigenge kaila zamani. Utani da jepushe nami. Sijui ni singu nione mali niko. Na kabla isi unadigi hata ile mbogia iko. Ama ni drill, beat ya fanya woni mwito. Pingo we chill, bana isiwe grazi kesho. Taking slow, killing dough, making days better. Making glow, shilling dough, gota siyezi sepa. Na hizo forge, mingi joe, staki weka weka. City blows to the top, tena sioni pressure.
Yeah, I waiting for my wedding, toni bai yangu range. World ime change, but sujini which range. I want to make it but very hard to manage. Everybody nina jua on the street class. Hapa pale pale hapa chuom smart bus. Made of glass. Dreaming big working hard come close future. Full stop koma sejumi siku soma. I want to be the best kila mse kuni ona. Ati nigga na zako ni madash dash. Wacha ujinga panya kazi chap chap. Since on the street so me getting into. Nimweleze nani shida zangu sio ni mtu. Mini yule ukesha mchana usiku mina lala. Idoling mchana ndio sitaki onekana. Kungangana sana ndio nifura ishe mother.
Onjoka.
Walikum salama na kuvinye utangora gang. Zaga na weni guli.
Onjoka.
Military riangu shaku wa bugi. Inadisi ya time na kuitha ya kiumbu the lifestyle.
Onjoka.
Zuzu tulishana uo mindo Trump. Kwa his trap kumonjoka ni dua.
Onjoka.
Kwa muo chinadi ukidigi docho ni keuti drr senke uklata. Onjoka.